kun radio sagale americati radio sagale america wutata gabe gejmatat gelgele kessa sala mawolekka ajel gabe gesasadit meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodumi tokuret washington dc ra kedebersu saganta fan romo amajel kaba radio satellite nail sati marsari ti fula facebook ikenyarat kanin saganta genyor doftan dagefato ta kenya jalla tawakkamoltan witata guran dala sadi barakumala mabdigdama akalakob ethiopia timmo amajidi gemishan barakumala mabkudalama kesu mesan kesan ran nemodan diti
chinan hospitala sire kumatokko qabu kanna mota virusi corona anqabaman kesatti waldan to arabante ti mataodu harati attam jirtu kabajamto ta dagefato ta kenya odo adunyaf ana jallenne gamadat
mumich minister ethiopia abi ahmed manamare bakkabu ta ummata targamu dan gafi misen sotarra diatef debikenna nijiru motumman white house kanen sadarkale tikanaga ngunetti injede dabalatan biyo ta jarra ugure malayo kan immigration kayejra kanen ifkabro daf agatumro saganta kenyatin walin turajen dagge fato ta kenya amoduf garajallenne tilebin
chinan hospitala sire kumatokko qabu kanna mota virusi corona anqabaman kesatti waldantu harabante jirti china qofa kesatti kanne virusi corona anqabaman kuma 17 fi dibbala makaga ayyo taw angar atti namni dibbasa dibjatami tokko du'an jarmayan fayya addunya kajedutti namota kuma heddu ratti qorannan gaggefame ba insa ega maye rojiru kanatti lakkofsi dukkusatto ta dabaluuf jira jedani ega jiran virusin corona heddumina china kesa kajiru yotaw namon dibbatokof shantamni mo biyote addada digdami sadi kesa ti dukkusatani jiru angawan china virusin kun akkan facane gochuuf jecha sochi kutale biyetti hanga tokko kesa ugurun mannen barnota fi bakkaw mannitte dummatu cufani jiran dilbata kalesa philippines lammi she tokko erojal qaba virusikan andu usa beksifte jirti imma hitala gabbayya ratti guyya afurif kamariyatan ethiopia masri sudan united states banking addunya ibsa wali basani jiru ministeronni hajala biyoti sadeni jilonni sani mari guyya afurif gagge famerat ministri mallaqa kan america fi presidenti banki addunya argamani akaturan kale saware boda wajirri qunnamti ummata kan ministri mallaqa america ware boda basen beksera umura walgayi kanarratti ministeronni waligalte waligala kan qabxile sadi ofkesa qabu basun sani bekamer galmen waligala tumura ofkesa qabu kun baati refsen guran ala torban saduma kesa mallatte famuf akka qopout tigare teknikaf seratti ajajeken namun saib samer gamakanin masrin ejjenna amma qabdu ittifufti tanan hidala gabbayya kana bishan gutani ittifayya damu kan ilalen waligal terragaun erod era fudachu mala jechudan america ambassador ethiopia fisum araga radio sagale america fisaniro bulchisinanno sidama gurmesuf qopin kan godama jiru tawsi qabeenya hirachu kanen fafakkatan irat federala fi motumma ummato tagama kibagidut dimotin tumura argachu qaban wanin umnef danqamusa godinni sidama besera bulchista godina sidama kesatti tigafatama presi katan obbo gannana abarra voe fakkaisani toji kana bulchin sibati lama kesatti umuruf akka jiru kabeksi setaus kuntau isun qeqa hordofsi sakka jiru dubbatan woggoti lama andarbanni imma kanan qabamne wanturef agenda misoma ilalchatu hin argatin hafusa ifsani misoma hawasa abdi nagde ratti ibagesisa kan jiru ta'u dubbatamera unde famana no hara kana kan ilalen angonni sidama godina gedo gedeo burji fi amaro walinni akadubbatanif mumichi miserabi ahmed ajaje kenani rujechu no dunfaje soba katae isani mirga he raraka amen akka tumura mujiru dubbatamera sidaman bulti sananno ta'u sagale ummata mirkanaunsa niadatama Biyyoonni Afrikaa bahaa weerara hawaasni sagam mojjii waan waggoota darban 25 keessatti mul'annetu isaan mudatee jira. Keeniyaan akka jettutti konyaalee ishee 47 keessatti lafti qonnaa jiru haala walirraan cinneen hawaasnisaan manca'aa jira. Gama kaaniin mootummaan Somaaliyaa weerara hawaasnisaa isa mudateef labsii yeroo hatattamaa labsee jira. Biyyoonni duraanuu wabii nyaataa isaanii daddaaqaa jiru Somaaliyaan sababa hawaasnisa gammoojjii kanaan immoo sodaa guddaa jala jirti. Yeroo jalqabaaf baatii muddee darbe weerara hawaasnisaa Somaaliyaa mudate lafa hektaara 1,100 mancaase. Itoophiyaa hanga tokko keessattis weerara hawaasnisaa kun akka jiru gabaafameera. Keeniyaan waggoota darban 70 keessatti yeroo duraaf weerarri hawaasnisaa kun ishee mudate. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi aangoorraa buusuuf adeemsa seera tumtoonni gaggeessaa jiranii fi garee Tiraampiif falman wiixata har'aa sa'aatii 2:00 falmii xumuraa dhiyeessaa jiru. Rippaabilikaanonni kan itti heddummaate seenatni Yuunaayitid Isteetsi sagalee 53-47 ta'een kan injifate yoo ta'u, eenyuun isaanii iyyuu Tiraamp aangoor gaafachuun bu'aa siyaasa ofiif oolchatee jechuun falmaa jiru. Kanas dhoksuun ragabaatota akka hin dhiyaanne gochuun miseensonni senataa kanneen rippaabilikaan ta'an galmee akka hin laanne godhee jira jedhaniiru. Abukaatoon pireezidaantichaa fi pireezidaant Tiraamp ofii isaanii iyyuu waan balleessan hin qabanii aangoorraa kaafamuunis nurra hin jiru jedhaniiru. Oduu ispoortiitti ceenaa dorgommii tapha NFL yookaan National Football League kabaranaa Dilbatakti Niners injifatee jira. Taphi kun football jedhamee waamamu malee harkaan walitti daddarbataa fi harkaan qabatanii fiiganii miliquun qabxii lakkoofsisu yerootti immoo miillaan dhiitanii qabxii dabalataa lakkoofsisanis ni jira. Tapha kaleessaa kan ilaale Nugusuun kan gabaase qaba kuno.
Gosa ispoortii Ameerikaatti taphataman keessaa tokko Ameerikaan futbool kan jedhamu ta'uun ni beekama. Taphataa Sawaancaa maqaa Super Bowl jedhamuun beekamu kaleessa gaggeesseera. Taphi kun garee San Francisco 49ers fi Kansas City Chiefs kan kutaa Missouri irraa dhufe gidduutti gaggeeffamedha. Taphi xumuraa yookiin Super Bowl maqaa jedhuun taphi garee lamaan gidduutti gaggeeffamu kun yeroo 50:30 waancaa kana kan mo'ate garee Kansas City Chiefs naa ta'u mo'annaa kanaa fi waggaa 50 itti fudhateera. Maqaa olaanaa kan qabuu fi San Francisco irraa kan ta'e kilabiin 49ers Super Bowl yookiin waancaa kana yeroo 5 mo'ateera. Baroota 1982, 85, 89, 90 fi bara 1995 shaampiyoonii Super Bowl ta'uun ni beekama. Tapha kaleessaan Kansas City Chiefs garee San Francisco 31-20 ture kan mo'ate. Haa ta'u malee ni mo'ata jedhamee kan eegame garee San Francisco 49ers ta'uun tilmaamarraa ni hubatama. Egaa Super Bowl haala ho'aaf miidhagaadhaan gaggeeffama kana shaampiyoonii kan ta'e gareen Kansas City taphattoota isaa dabalate suuti garee kanaa hundi tokkoon tokkoon isaanii doolaarii 1,118 naa badhaafaman lammaffaa kan ta'e yookiin kan mo'atame gareen 49ers immoo miseensonni isaa hundi mata mataadhaan doolaarii 1,059 argatu. Champions League yookiin immoo akka American Football Super Bowl jedhamu kana addaan wanti taasisu tokko do'ii sirbaa walakkeessa taphichaa irratti mul'isamudha. Tapha Super Bowl baranaa kanarratti weellistoonni addunyaa irratti beekamoo ta'an Shakiraadhaa fi Jennifer Lopez daawwattoota gammachiisaniidha.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sadarkaalee tika nagaa hanguun jechuudhaan kanneen aangawoonni Yuunaayitid Isteetsi farrajan dabalataan biyyoota jaarraa uggura immigireeshinii ka seeraa akka rakkoo kaa'uuf jiru bulchiinsi Pireezidaant Tiraamp beeksisee jira. Imaltoota yookaan immoo godaantota biyyoota jaan jechuun Kirgistaan, Maayinamaar, Eertiraa, Naayijeeriyaa, Sudanif Tanzania ra gara United States sitti deman visa sani yokanimo ehamattin senanirra ugurawan tokko tokko akka kaawuf jiran dubbatan angawun United States. Tarkaanfiin ugura amma biyyoota jaanirra kaane kun kaaduraan presidenti United States Donald Trump biyyoota biroorra kaani turaniifi biyyoota musliimaatti xiyyeeffatanii tarkaanfii fudhatan jedhamuudhaan biyyoota addunyaarraa akkasumas immoo namoota siyaasaa Ameerikaa hedduurraa qeeqni irratti dhiyaaterraa akaakuusaatiin adda ta'utu dubbatamee jira. President Trump labsi ugurichaarratti jimaata dhufu eega mallatteessanii booda guraan dhala 20 bara 2019 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraan dhala 12 bara 2012 akka hojiirra oolfamu himamee jira. Mootummaan President Trump yeroo dhiyoo keessatti dubartoonni da'umsaaf biyyattii seenuu hambisuudhaaf katarkaanfii fudhataa jiru yoo ta'u lakkoofsi godaantota karaa Meksikoo biyyattii seenanii xiqqaachuunsaa fi daangaa biyyoota lameenii irratti dallaa yookaan ededa ijaaruun itti fufuusaa isaan ga'uunni dubbatanii jiru. Maatilee gara United States'tti godaananii dhaabbataan jiraachuu barbaadan yookaan immoo hojiidhaaf mindeffamanii gara United States dhufaniif viizaa kennuu laalchisees biyyoota Kirgistaan, Maayinamaar, Naayijeeriyaa irra duraan kan uggurri kaa'amee jiru yoo ta'u Sudaaniif Taanzaaniyaa irra immoo carraan lotarii viizaa yookaan diivii akka irraa citu aanga'oonni dubbatanii turan. Oduu White House irraa ba'e kana laalchisee namoonni hayyoonniif mootummoonni adda addaa ilaalcha gama gama isaanii deebii kennanii jiru. Hidda dhalataan Eertiraa irraa kata'an miseensi mana maree bakka bu'ootaa United States John Gusee fuula Twitter isaanii irratti yaada kennaniin uggurri malaa pirezidaantichi biyyoota Afrikaa irraa kaayan kun duudhaa keenya kan Ameerikaa fi sagalee abdii biyyi keenya waggoota dhibbootaaf imaltootaaf baqattootaaf kennaa turte wajjin kan wal faallessu jedhanii jiru. Bakka bu'aan uummataa kutaa Colorado John Gusee itti fufuudhaanis waan tasumaa yaadamuu hin qabne wanna sirriin ta'e waan ta'eef mormuu qabna jedhanii jiru. Gama biraatiin bakka bu'aan uummataa kan kutaa Kaaliforniyaa Karen Bass akkasuma fuula Twitter isaanii irratti yaada kennaniin torban dabre Sudaan keessaa akka turan akka lakkoofsa Awurooppaatti immoo waggaa dabre Eertiraa daawwatanii akka turanii fi Naayijeeriyaan immoo biyya Afrikaa keessatti dinagdeedhaan guddoo taate ta'uu dubbatanii sababaa amantaa uummatoota isaaniitiif yookaan immoo sababaa bifa gogaa isaaniitiif bulchiisi Tiraamp uggurarra kaa'uun gochaalee hamaa irratti qabsaa'aa jira jedhurra kan hin wayyine hojjechuu isaa agarsiisa jechuudhaan mormanii jiru. Gama biraatiin immoo oduun uggura imalaa United States kun eega bahe booda pirezidaantii Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari mootummaa United States akkasumas dhaabbata poolisii sadarkaa addunyaa Interpoolii fi qaamota hidhataa qaban kabiroo waliin dhimma kanarratti hojjeta ka jedhan koree ministeera bulchiisa biyyattiin hoogganamu hundeessuu isaanii maddeen oduuf dubbatanii turan. Mootummaan Eertiraas uggura White House baase kanaa booda ibsa barreeffamaan baaseen kan of eeggannaan itti hirrate kan ragaa qabatamaa hin qabnee fi hariiroo biyyoota lameen gidduu jiruuf ilaalcha hin kennine jechuudhaan qeeqee jira. Ministeera dhimma alaa Eertiraati kan kana baase. Gama biraatiin immoo Sudaanitti embaasii United States ibsa baaseen uggurri lotorii viizaa yookaan immoo diivii United States Sudaan irra keesse mootummaa cimsaa Sudaan deeggaruudhaaf murannoo United States qabdu kan hin jijjiirree fi uggurichi viizaa daawwannaa kabarnootaaf kabiroo kan hin ilaallanne ta'uu ibsa baaseen ibsee jira. Amma immoo gabaasa taanutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed mana maree bakka bu'ootaa uummataatti argamuudhaan gaaffii miseensota irraa dhiyaateef deebii kennanii jiru tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Abiy akka ibsanitti rakkoolee Itoophiyaa keessa turan irra hedduudhaaf maddi rakkinaa paartiidhuma biyya bulchu ture jedhan yeroo gabaabaaf giddugaleessaatti dammaqinaan akka hojjenne siyaasa shiraaf shororkaa injifannee Itoophiyaa itti fufsiisuu kan dandeenyu ta'uu ofitti amantaadhaan ibsuun fedhaa jedhan. Kana gochuuf qormaata jiru injifachuun barbaachisaa ta'us qormaata nu quunname garuu bira darbamuu ni danda'amaa jedhan. Qaamni federaalaa haala inni naannolee keessa seenee hojjechuu danda'u haalawwan sadii innaa uumamu qofa ta'u muummichi ministeerichaa ibsaniiru.
Andeenyaa killoota siraachuun ራሳቸው መከወን ሲያቅታቸውና ድጋፍ ሲጠይቁ
ቶኮፋ ናኖሌን ኦጂሳኒ ኦጀቹ ደጠበኒ እና ድግር ሰጋፈታን ዲመከነረት ሞቱማን ፌደራላ አክኑ ደገሩ በርባን ነጀደኒ እና ጋፈታን ለመፋ ኢታምር ገነማ ሃማን ደቀቤ ለሚወን ሴራ አለሞቱማ ናኖ ዮካኒሞ ኡምኖ ተከብሮን እና ሚደመን ልቡ ለሚወኒ ኦልቹን እና ድርቀመተው ሞቱማን ፌደራላስ ናኖሌ ሴኔ ለሚወን ኦልቹ ደንዳ ሰደፋ ሞቱማን ቢያ ala kesa senera jirachu motumma biya dimmi balarabusu umamera yojedame manamare federationi amc sudan motumma federala garananno let senudan motumma biya olchudanda
dimmoti kanan ala jiru rattigaru motumoni nanno nagenya fisomananno sani merkanesun itgafatama hera isan rajiru ta'u mumichi ministera abi ibsaniru wogader betarkamfi ሞቱማን ፌደራላ ፍጥተ እናቱ ቀን ፈከኛፍ አልሸባብ ኢትዮጵያፍ ኬንያ ከሰት ሀሌላሌ ወልፈካቱ ራወቹፍ ቆጴጋ ኤርገጎዴ ቦደ ሶማሊያት ከን አርገመን ሁምኖኒ ትሰብያፊ ሁምኖቲ ካብሮን ዱለ ጉዳጌ ጌሰኒን አክ ኬንያ ሀሌላንሱን ኢትዮጵያ ከሰት ኢቱን ራወትን ሀፈ የጀረን ሰናን ኡቱን አበቲን ናኖ አማራፍ ኦሮሚያራ ለሚወን ኢትዮጵያ ፍለቹዳን ጫሳ ድሪርፈቴ ገረፉ ለድራቲ ሀሌላ ራወቹዳፍ አባቢዩማ ኢትዮጵያ ዲጉዳፍ ሆጂ በልአን ሆጀተሜራ ጀረን አልሸባብ ቆፋ ኡቱንታን ቢየከ ሰከነን ጅራን ሁምኖኒ በዲሳ ኢትዮጵያ ደጠፍሲሱን አማ ዋንጀል ቀብደ አከሸን ህንጥሙሬ ደጠፍሲሱንስ አማ ጀቹዳን ማለቀ ደበለቴ ደግረኒ አባቢዩማ ኢትዮጵያ በላረቡሱፍ ያሊ ጉዳን ጎደሜራ ጀረን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ ጎቻወና ከሲዱራ አበቹ ፍራያን ተሰብያፍ ዋልታለን ነገኛ ኦጂ ሄዱ ሆጀተኒሩ ጀጠኒሩ ሀሌላውን ቢየቲ በላጉዳረ ቡሱ ማለን ያደማቱራን አመስ ያደማጅሩ ከጀጠን ሙምች ሚኒስቴራ አቢ የሮዲዮት ኢፍሰበላ ንዳጌሲሱ ጀጠንትል ማማ ጀጠን ሙምች ሚኒስቴሪቻ ሀለ ነገኛ ወለጋ ዲያረቲ አደባሰኒ ምሴንሶ ተመናማሬ ብራ በረቶ ተናኑ ደምቢድሎት እግተማን ጀጠማን ኢላልጅሴ ዴቪ ከነኒን
ደምዶሎ አከባቢ ከገታ ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ እንግዲህ ሁላችሁም እንደምታውቁት
ናኖ ደምዶሎት እግተሙ ላልጭሴ ጋፊ ያቴፍ አኩሙንዲኬ ሰምበክታን ቦኮ ሐራም ነሞተና ህግቱ እትጋፈተመን ፉራዳጀዴ ለፍሰታ አልቃይዳን እና ነመ ህግቱ እትጋፈተመን ፉራዳጀዴ ለፍሰታ ካንከኛና ኢላሉ አንገዮና ነመ ህግቱ ሰነ አነቱ ራወተ ጀዴ ትጋፈተመ ፉዳቹዳፍ ኦፍ ካምቤክስ ኡምኒ ጃረሜ እንጅሩ ነሞንሱን ጀልቀበመቀበመን ሰነቦዳ ገጥይፈመኒሩ ኤርገጀደሜ ቦዳ ረጋሌ ሃራን አቺ አስበው እና ጀልቀበን ረጋሰነ ቁልቁሌ ፈቹዳፍ ያሊ እናጎኑ ከነን በረቶተንተይን በረቶተወሊን ነሞተ መቃንሳኒ ቱቀሜ ጅራቹ በረቶተስታኒ አንግቶኮ በከ መቃን ጣውሜ አለ ጅራቹ ሳኒ ረጋም ሙሊሱ ጅራቹ ሳ ራያኒ ትሳብያስ ሰከተየ ሆምቱ እንጅር ዋንጀደፍ ገመሞቱማን አተተማን ከንግተመን እንጅረን ከንጀዱቲ አካዴመሙ ኢባንቱሬ ሃተው መሌ ገመከኛን ከንቱሬ ለሚን ከሚዩ ገረ ሱዳኒትስ አበቀቱ ሃይግተሙ ዮካዬ ከሙቲ ማሊን ዋንጅሩፍ ሂንጅረ እንግተምኒ ዴቢንጀዱ በተለከነሙን ስሪ ደጀኒው ነማሚዳን ይረገ ዮካኒሞ አጀፈሜ አርገቹ እንደንደኝ አናከን እግቴ ቃምኒጀዱ አጥሪ ዲፈማ
ከይ አከንጀደምኒ ገንዴኒፍ አናሌ መረከይ ሰሰከታ ጎደመን ነምኒ ሚደም ሂንጅሩ ረኮን እረንገኝ አከንጀደምኒፍስ ኢጆለንኩን ገረማቲ ሳኒት እንደብኔ ጀደን ኡቱሚዳን ረንገይን ሚደመን ከንጀደን አኩመ ጅሩት ተአ ገሩ ኤስ አከጅረን ከንበ ከምንስ ጅሩ ጀደኒሩ ሞቱሞኒ ሃለከሲ እና ኡመም ቃመ እግቴ እና በራን ማለቃን ገጥይሲሱ ፍሌ ንጋፈቱ ጀቹዳን አሜሪካን ነመሆ ገና አልቃይዳ ኦሳማ ቢላዲኒን በከጅሩ ሂሜፍ ዶላር ሚሊዮን ሀገሲን ባሳ ጀቹሼ አከፈከኛ ተጥቀኒሩ ከነማራ ከይሰት ከንሚደም ለሚወን ጆሌን ድራ እግተማን ቆፋው ቶንታን ለሚወን ነጋ በርባዱ ማራ ጀዳን ኡመትች ቃመ በዲ ደለገ ከና አከይን ይፈን ከምበዲ ደለጉኩን ዮዋማን ከኒነዋን በከጅሩ ከኒዱበን ተኡን ሃለሳደራን ወልጣጣታ ሲሴራ ጀዳን ከነረብ አከበርባን አከኑት እንዱበን akka barbaanne dubbannus lubbuu nama balaarra akka hin buufne of eeggannoon waan barbaachisuuf itti aanaa muummicha ministeeraa ministeera nagaaf itti gaafatamtoota hojii waaltaalee nageenyaa mararraa koreen walitti dhufe hojii guddaa hojjetaa ture jedhanii bayii irra ga'ames uummataaf akka beeksisan abdataa hanga ammaatti garuu sababa iggitamuu jedhameen lubbuun namaa baduusaaf ragaan tokkoyyuu kan hin argamne ta'uun beeksisaa jedhan. Mootummaan maaliif yeroo yerootti ragaa hin kennu komeen jedhu dhiyaateera ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy deebii kennaniin.
Aanni bakkul tikkakkalanya akkasumas bayilaa bakkul gil oopereeshinuun maggansaa yaasfalliga. Mangist baallaw aqmanna haayilik.
Gama tokkoon komee sirriidha gama kaaniin immoo hojii jiru hubachuun barbaachisaadha. Mootummaan dandeettii qabuun ragaa guutuu hin ta'in ibsa cimaa ennaa kennan gareen iggite kun qaama hin ijaaramne yoo ta'e of oolchuuf kanneen iggitaman balaarraan ga'uu danda'a ajjeesuu danda'a. Fedhiin keenya guddaan eenyuyyuu utuun du'in lubbuun akka argamu gochuu waan ta'eef dubbachuu mannaa lubbuun akka argaman gochuudhaaf dursa kennuu waan ta'eef maatii jaarsolii biyyaaf hundumaa waliin marii geggeessineen hanga ammaatti gama kanaan aleellaan raawwatee lubbuun kan darbe jiraachuu gabaasii tokkoyyuu hin jiru. Rakkoon jiru diinni kun diina alaa dhufe utuu hin ta'in kan keessoo waan ta'eef salphaatti dhabamsiisuu hin danda'amne.
Inkirdaada buqqisuuf jecha waliin qamadiin akkan buqqaane gochuuf uummati kan inni dhaga'uu barbaadu dhiyeessuu ilaalchisee haala nuffisiisaa ta'uu mala. Injifannoo yeroo gabaabaa keessatti argachuuf duula geggeessamuunis uummati akka hin miidhamne of eeggannoo gochuu qabnaa jedhan. Humnoota hidhatan mara kottaa mareedhaan hojjennaa jennee karaa nuti adeemne amma dubbachuun barbaachisu beekamaa waan ta'eef ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy naannoo Gujii ennaan daawwadhe rakkoon uumame akka hanqatuuf hojjechuusaa uummatichi naaf ibseeraa jedhan. Wallaggaa dhihaa kan ilaaleen garuu ammayyuu hojiitti dabalaa barbaada. Furmaata attamiin argata gaaffii jedhuuf yoo furmaata argate biyyaaf kan fayyadu karaa nagaa qofaa jedhan. Obboleessi obboleessa ajjeesuun dhaabachuu qaba. Raayyaan ittisa biyyaa nama 10 yoo ajjeese kan ittiin boonu miti. Obboleessa ofii ajjeese inni gam kaan jirus barataa yoo iggite. Nama yoo ajjeese kan nama boonsu miti lammii ofii miidhaa jiraa jedhan. Kanaaf furmaati jiru karaa nagaan xumuruudha malee biyya tokko keessa mootummaan lama jiraachuu hin danda'u jedhan.
Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoonni godina Harargee irraa waggoota 9 dura sababa hongeen buqqaanii godina Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruu qubachiifaman qonnaaf lafa mijatu dhabuudhaan akkasumas immoo hanqina bishaaniitiin ammas irra deebiin kan buqqa'aa jiran ta'uu dubbatu. Waajjirri hooggansa sodaa balaa godina Hooroo Guduruu Wallaggaa garuu kanaaf furuudhaaf koree hundeessee jira jedhee jira. Naakoor Malkaatu gabaase.
Bara darbe jechuunis bara 2011 baatii adoolessaa keessa yeroon gara Hooroo Guduruu Wallaggaa aanaa muruu ganda Awwaaliloo yookaan Goyyee Teeboo jedhamee waamamuu dhaqee qubattoota Harargee irraa waggoota 9 dura sababa hongeetiin buqqa'anii aanaa muruu keessa qubachiifaman gaafadhu akkas naan jedhanii turan.
Maqaan kiyya Abdii Abdullaan jedhama. Daa'imni kun kan koodha. Eegaan mootummaan fidee isiniin qubsiisee biyya kana eegalu fidee nu qubsiise. Takkaan hin teenye lafti isaan qonnaa lafa irraan gadeera. Lafa kana qonnee irraa maatii keenya kana fayyaduu hin dandeenye. Hanqina gonkooti kan karaa jiru. Anamma taa kootiif deemee takkaa biyya dhabamu takkaa lubbuu koo sirraa gabaabsuun barbaada du'een. Maatii biyya kootu asitti waan namaa hatee asitti hin jedhamne of ajjeese takkaa ardii keessaa galuudhaan barbaadan. Sababa gonkoo asitti beelaan dhumu jirruun.
Maqaan kiyyifatee Abdulatiif jira. Bokkaa lukkee manaa tuma keessinaan hanqina dhiigaa yaa'anii bokkaa deebisee bokkaa rakkina isaa dhiisee waan hin geessuun gadee firaatti dhiise. Daa'imni hojii qonnee naaf fayyee bakka hojii bareedduu kana harkachuun barbaachi nyaata bareedaa.
Maqaan kiyya Shaamil Haajinuuree jedhama. Mucaan kun amma hanqina nyaataarraa kan ka'e dhiitee yeroo hedduu shaamboo deddeebisuudhaan nyaata gahaa argachuu dhabuudha. Amma mana keessaa kan nuti ijoolleen raafuu isa jedhamu midhaan malee hidhata nyaannaa ijoolleen nyaachuu dadhabuudhaan ijoolleen akkana nu harkatti taatee dhiitaa jiru. Hanqina nyaataarraa kan daa'imni kun nu harkatti dhiitaa jiru.
Sagalee kan as keessatti kana gubachaa jiru. Lammii Oromoo irraa nuti likkii lammii sadaffaa takkatti ilaalaa jirra miti. Uummanni kan silaa caakkaa jiru caakkaadha. Dirreen dimokiraasii fi saakamtee fi galaa jiru. Nuti immoo gara bosonaatti galaa jirra. Baay'ee rakkachaa turre. Lubbuun namaa guddaa fi xiqqaas hin qabdu obsuun danda'u namni nyaata dhabnaan namni ni du'a waan ta'eef. Kanaaf nuti akka keenyatti amma rakaje dami kun khara qabate jira khara mali khara duiza arana besati miyana rabaju aboti ni sakkasu sababni mali makin sa gije biretti beloite dura gette yirtu kan bakate jira skeza
yerosa na ganna wan turif bishallola darbe ademu dugun lubbu isani tursi fatanis ibe sababa qulqullina dabu bishani rafu gara garaf saati lama turufi daimani fi geisotni lubbu dabu isani rubbatani jiru hadagaru lolan sun wan injiref wan ugan dabani gara magalati bakacha jiraachu rubbatu Kisanaf godinattis iyenne qaamni deebinuufkin waan hin argamneef tarii yoo qeekeenya dhiisne baane mootummaan deebinuufkin innaa laataa jenne maatiin buqqaanee magaalaa burraatti gallee jechuun dubbatu buqqaatota keessaa.
Nyaanni qonqola barraa argitti wanti fudhatu noo sana nan gammaan tanaa qonqola lafaa kuu dadhabee qonqola sanatti fidanii dubbannu dubbaan keenya mul'atti bishaan hin qabnu qonqola lafarraa fixanii yoo iyyalla soba jechaadha asitti galu jeessaadha amma sagal guutuula afaanumaa wallaalle waa takka hanga ammaatitti rakkoon keenya hiikkachuu diddee ammallee furmaata tokko lewan agane mata kanu gota lesin gabar banno
wanto kon arkane era ko ite mahalaje bisan dubati si kalno nya ta su kalno wanto kolle jolen kanyi mati ne jela de maji abba mena khanya ti se gaden ya ta ka se tina kalne su
abinsa ul ansan kanke jolle kisa daimel lamafi geso ta kisas namot ni lama turbano ta laman ke kenyra redebin buqane tin jela duwan yu jechun dubatu nanni saw banage nya ko sudadu makako dubachun barbadu jedan tokko rakkon iragajru garamalet yamma ጡበቱ ኦቦነገራ ተፋ እትጋፍተማው ጅረው ገንሰ ሶዳበላ ጎድነ ሆሮ ጉድሮ ለጋቲ ረኮ ቡቃቶ ታና አምሩ ገንድ አዋሊሎ ከና ቁበቀብዱ ጀኔ ከንጋፈኔፍ አከስጀደን
ቡፈታዋሊሎ ረኩበታኒ ቱራኒ ባክሽኒ ሞ ሃል ቢሻኒ ዲቆራኮ አንተ ፊያሊ ቆናስ ኦምሽዱ ካልቀበት ረኮ አንተ ዶብራኩ ባና ጋፊ ጀም የሰኒ ቱራኒ ጋፊ የሰንከና ሰበርካ መሰረካቲ አከሞቱማት ስመርያታኒ አከምት ፍርማኒ ከነ መጀዳኔ ዘቶ ጀተማቲ ጅራ አማኮን ወጀታኔ ቱንቱ ሙራኒ ሞ በኩንቲ ማሞቱማት ያለ በኩንቲ አና ወጎ ገልሰ ድናት ያለ ሙፋኒ ማነፈነ ድንጀኒ ዲቴ ሞቱማን ሞት በክሲሱ ኮልመደንደ ኩባት ጋፊ ከኛ የፈነ ማለደኒ ማነ ድንጀኒ ትባኒ
ወሪ አና አከሉን ካሉ እየመኑ ከነን ይሩ ጀደን
አናን ተሰላን አናን የመከናችን ደፉ ናንዶ ሰላም የቶርቲን ሲንግሮ ደፈነ ከነስ ኢሳን አና ክሲለን ኢላለ ኢላርሹማ ጎቻና ሞቶ ሙራሳቲ ነው መነ መከናተጨ ሰበርካ ረኮ ህዶት ሳጥራማ ጅሩት ይላል ታኮኩሊ ሞከም ኪከሙ ደንዳ ከንጀዱ አከጎዲናስስ ኮሬን ተኩ ጃራኔ ቃማ ዱካ ማሪያቴ አመስ ማሳለ ማፋ ኮሬን አባቴ ምቻ ከራት ኪከሙ ደንዶ ሰነት ዴማቴ ዴማማት ይላል ጋሩ ካለቲ ሞቱ ባንክ እንደ ሰነ ፈጣኒ ባከዱራ ሳንቲ ዴቪኡ ፍየማማ ሲንታኔ
አመ ኤጉ ማቺባም ቦደዩ ዳይመን ጀላዱ ከነሂሙ ነኔ ኒካሊስ ሰው ቬላቲን ጀላዱ ሂሙ ዋነገይ ሰንቀብዱ ፈላልሴ
ደን ዋነገይን ቀሙ ቬለዱ ካልቀበቴ ሚጣኒ ካምባቲ ለማ አማ ከነ ደበለቴ ካባሳን ጅራሰነ የሮሲ ኢሳ ራፍሰነ ሰነ ወንደሳ ማለክ እኒ ወልፈን በርጋን ወዴ ፈኖ ከነሽን ቀብ
እ አመ እርገመጋላ ሰነኒ ወዶ
አመ እርገመጋላ ሰነኒ አማኑ ያንጎን ቀምኔ አከጎዲናት አናለከ ሲጅሮ ደባካን ተከናን ብሮ ቆራኔ ደባስ ለጅራ ወንደሳኒ ለዮ ገውባቴ ሀተኝ ተኮ ሞቱማ ወሊን ዱበኔ በሳንኩበቹ ደን ተነኩበቺ ነካንጀዱ ቀምና
ማሊፍ ደፈሜ ኩበቺ ሱንኩን ድራወተሚነስ
ኩበቺ ሱኒ ያንጎንሳ ካናኖቲ ራካሜ ፉልቱራ ካሮላን ካኒቲ ደባማጅሩ ጅራ ተኦፍሲኔ ኢንቱሩ ጀደሚሳን ካናፊሞ ፈላይሮ ታ አሉ መቃባተማ በጉድነ ኬኛ ደሞ ለፎተ ቀምኑ ካደባሽ ወመተ ካና ፈላ ተኡደንዳ ካንጀዱ ኮሬ አባት አባቴ ተሶጫ አቱሬ ለይሮ ሞቱማ የሱ ጉብራለኒ ሶማሊሞ በርባስ ሰመናማ ደዋንቴ በራሃ ደሽቴ አመሰሳት ለሞ ዋንቴ አመለ ዳንቲን ከራሳ ቆረቴ ቢሻን ከራሳ ቆረቴ ፈያ ታቆረቴ ሞተና ሞታ ካናቲፍ ካንተው ጥቀቡ ሀለቶ ኩሚጃው ቀባ ካንጀዱ ካሰን ወሪ ኦሊሲ እንኒኩኔ ጋሃጋ ካለቲ ቀበቱ ትክሮሲ ሳቱሬ ዋናጋማ ታርጠሌ ኩኑ ካንማረ ጅዛ አመኑቲ ሳቱ ሙሬ ጋር ኦሊቲ ዋንጅሩ ቱሙራኔ አንያካሳኒ እደጀደሙ ሆነ ተቀቡ ዳንዳኔ ካንጀዱና ወንደሳሪ ደውተውባቴ ቡራሳ ፈራ ቀበቹ ደንደው ጀኔ አረለ ኩኑ ስማረ ጅባቹ
ቅንዴሳን ገሬ ቁብሱማ ቢሮ ቆናፊ ቀበኝ ኦማ ኦሮሚያ ኦቦ ያሬት ዋኤ ረኮቡ ቃቶ ተደረገ ይጀደም ይላልሴ ዮሐን ቤከን ቀባተን ይፍጋፈዴ አከስጀደን
ኦሬዲ ኮሬኒ እንዳይ ለገረሰለ ደሙ ዳፊ
ተለያሳንስ ንትበረይሰን ማል
ዳገፈቶ ተገኛ ገባብነ የሮቲ ፍከኑ ማንጡ ሙራ ከነን ይፍሰኑ ከነን ጉዳ ገለቶን ሰና ኮፒ ቦሩቲ ወልት ደብነ ገመከኛ ነጋትብላ አመሰገንታፋ ነማራቱ ትፉባ